Nginokujabula enhlizweni yami, kunokuthula enhlizweni yami. Nginokujabula kusenhlizweni yami, kunokuthula enhlizweni yami. Thulisa uxokozela enhlizweni yakho, khonuzulizwa iphimbo lakhe.
Uma
ekhuluma nawe
ulilanga
lokuphumula elingaseyukushona.
Thulisa
uxokozela enhlizweni yakho, khonuzulizwa iphimbo lakhe.
Uma
ekhuluma nawe
ulilanga
lokuphumula elingaseyukushona.
Ukuthula,
ukuthula washo uJesu qobo lwakhe. Mhlaye vuka ethuneni, wathi ubusisiwe umuntu ongahlala esihlalweni sabakhuluma izindaba.
Ukuthula,
ukuthula washo uJesu qobo lwakhe. Mhlaye vuka ethuneni, wathi ubusisiwe umuntu ongahlala esihlalweni sabakhuluma Sabakhuluma izindaba. Nginokujabula enhlizweni yami, kunokuthula enhlizweni yami.
Thulisa
uxokozela enhlizweni yakho, khonuzulizwa iphimbo lakhe.
Uma
ekhuluma nawe
ulilanga
lokuphumula elingaseyukushona.
Inkazimulo
kuyakhanya, inkazimulo